questo è il music. Sotra. Sese sihlangene ke zaseso wethu. Kanfa boy.
Babu pilaba.
You know what, guys? Let's go out and have fun. I don't have time
for
that. Stop. No, 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 no.
Hey.
Hey. City girls.
Angibathanda abantu babantu.
Bona basithanda.
Angibafuna abantu babantu.
Bona basifuna.
Angibathanda abantu babantu.
Bona basithanda.
Angibafuna abantu babantu.
Awucela ungangiselela ama-chup-chup. Angifuni inkinga. Awucela ungangiselela ama-sweet amaningi. Angifuni inyongo. Sokushela nanyani.
Abantu babantu
ngibona basithanda
angibafuna.